qoronka hoobinka dhiniga dalagyada noocyadii shil dubanka ayaa lagu dareemaya suuqyada goday baydhabo oo inta badan laga gado waa dalagyada dalka hanaseyti oo saameyn ku weldhaday dhaqdhaqaaqa suuqyada ganacsiga xilli roobeedkuna iyo daadadka oo sababay inuu jididka ku hanga suuqa goday oo laga gado waa hunguriga dalagyada iyo waliba ka shaqaysaday boqolaal oo nolol maalmeed jokraad sidaayana balse haddii waliba iyo dareemayana suuq yare maadaama inta badan iyo walbadar ee hangalaana magaalada jididka oo guhanga iyo roobabka oo daadadka wadan dartiyo waanu ahaano ku mid ee bilaantaga ganacsadaasa dalagyada suuqyada goday ee magaalada baydhabo iyo ku hadalena isbeddelka ku kooya dalagyada iyo sida nolol iyo saameyn ku weldhatiya
isbeddel wiin ee dandii hor dhaankii keenin misgee digirtanii ku qoyaasi xamadiga ku qoyaay xamara xamadiga ku qoyaay bariiski meelahan ku galay walkasta meelahan ku galay hadii loorki oo xamadi ee magaalada muddati ee tigeek hor dhaankii $30 gadaay $80 gadaay shoodi hor dhaan $20 ku gadaan ee $30 la gadaay gemadigi bilama noocahay koobay ahay gemadi boorohay kono way leeraay gemadi sareenka ay leeraay sareenki shoodi $30 ku loorkii way ligaday $80 kan kale gemadi booro ku leeraanon way ligaday shoodi $30 ku loorkii way lagaaday $60 ee marka bariiska wardaan meelo ku qoyay joohara ku qoyay leeraay Ethiopia geen oo galay jiki bagoy bariis walwaasini walkasta buu wala waysanayna ba malee laakiin aanay oo magaaladu dadkee dhaxyaalagna dadku way buu aha yoba badeecadii oo ka kaksana
yeegi kishagee ila tuuliyalka la yingisheenay loorki tuman kuwa kuweydiyay shan kuwa kuweydiyay weegidi ma ilaahay gadaray zeer zeer la leeraw loor shan boqol kuwa kaga gaadaw anina labaatan alyoomi aan kuweydiyaw geena gaadi geesha kale man dharnay kooyi baw fasalki hor kishiidi fasalku wala deeri kontonka dawsidaani lixdan la gadaani man dhara ilaahay sheeni man dharki heruway booshidi tarantiin karasayso loor siyeetiin gadanay loor todobaatiin gadanay loor kontonkiin gadanay labaatan kun geeg bay ka fadaay hoola yi dhergeen idaa dhatiya ba istibkisiiso lan ilaahay abuuray walan kooyaaw may argaw gaargacan i unuuba islishiini
ganacsigaan iyadaan hunya horta jidid ee walaan inka gala jira jidideedi rooba gooy suuq walayaal male iska dhex fadhiin walayaalana qaaliya nagdeen walguhaayan ma iyadan markii hore raqiisaayan jidid dhawaa ka galaayan hal jidideedi rooba gooy wal hagalaw male ganacsuna haddahayna male kulay bakaare hortaba soo guroogna iska dhex fadhiin walayaalana qarax nagdeen walla gadaw male saasa xaaladayne xilliga hore madi oo shan saac lix saac la deeray waa beesa oo idin family kaana deeqna hel jirni geekana may leeraay iswala inuu haysan leh oo aagno walbeydhow dhexdee la ka gaday la ka helo faa'iido oo wardhama maba jiro way fadhiya way fadhiya way fadhiya baqaare way iskireeg shan tabeele roobabka oo majidkiya jidee roobku gooy ya sababtii ah jidee rooba gooy godadeedi radeen nanki walaakiin shukulkaday kinsheen fadhi gubjee ba rabsan biyi ka jir mayakiin shukulaakiin sheene hakii fuusanki jirta wal yaraa usheen fada afiye kreeyo fadina jidu saagaati abu male jideed gu goofen baawr male bajaaji male haye wal kasta wal yaa latub male waxaan suu yaraagne wal haqaata lehaan wal haqaada geegaad gaday birad gadinta wal yaalag madum yoba madum bis eh
anta badan la dalagyadii ku kooy jiray dalka binaanshe iyo adaga in bay dhaba hadeeranga meelahan kala dalka ku bohowa iyo badan shoobeero daadadka socdanga dhulka ka dareenga yaa ugu dambeyn sababtay in suuqyada ahaan taalanga qiimo shoo korontaha.